de Pandora.
Una povaa sketu nane kosha moyo, linda tunda la kuonekane mchoyo. Uzuli wako kimwana asilia, nani banda midadi ukiugulia.
Maneno ya watu ya shombo, usijaliwe kwangu chombo. Wakikweta warete nyodo, tenazidisha mikogo.
Moyo wangu kwako umezama, mechi yako uwanjani weni noma. Tenga zako kama Messi mina koma, niko nyanga nyanga chakaraka toto noma.
Shika hapa, shika pale, twende sawa, twende sare. Mindo Rasta, Bob Marley, kuja faster, tukalale. Staki lolote nataka body, nipeleke vyovyote nilipe kodi. Mwili ni wako sipige hodi, mimi kula vya kwako imekuwa hobby. Ukishika na shika tushikilie, Mungu akileta baraka tukimbilie. Tukianza kuruka mangoma nikumbatie, unaacha vilaza unabugi na mie. Twende down, show me what you got. Naendeleza mautundu ndani kwenye track. Unanishika ngikushika mama mbona utak. Unanivuruga moyo wangu ndani varangati.
Nimwage maji, 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 nimwage maji.
Katotoke ukweli we umenibamba, nikiwa na we kitani minatamba. Nikama ndege kwenye ulembu meninasa, kwa beshi la sambusa mamu meninasa. Zungusha zungusha nipagawe, nyuma kichuguli na tetema. Inama inama nilegeze, mionu na vyote maji inama.
Nimwage maji, 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 nimwage maji.
Guys on the finest.